Bass Music. It's the classic.
I believe, but I can't show tanga. Omi koga tari na maringo take your mama. And I see you, manya tanga. Live shikaro sino janja kabisa mama. Hey yeah, so geze begu juu ya kichwa, picha, bata, unzari watoto pacha. Marizi kemi kacha. Yaku imani, ipo kwa kumoyoni. Sishiki kama mbonye chicho spote. Ule wako samani, usupimu kwa mzani. Oh, 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 oh.
Wendo napendaga sana, sina mwengine. Wendo napendaga, napendaga. Wendo napendaga sana, sina mwengine. Wendo napendaga, napendaga.
Wendo napendaga sana, sina mwengine. Wendo napendaga, napendaga.
Mkuwa nikitaja jina lako, jina lako. Makazini na ndotoni ya tapo. Yeah, mkuwa kama kitabu kizuri. Nisilale ni kusome kwanza. Unanipa ndoto njema. Hey, kile kile ulonipa jana, na leo nimekikumbuka. Kile kile tamu kunaga, na pesa ngalau mafuta. Kile kile na pesa saluti kwake, unakinunua tamu kuliko vyote. Wasi unakijua.
Wendo napendaga sana, sina mwengine. Wendo napendaga, napendaga. Wendo napendaga sana, sina mwengine. Wendo napendaga, napendaga. Wendo napendaga sana, sina mwengine. Wendo napendaga, napendaga. Wendo napendaga sana, sina mwengine. Wendo napendaga, napendaga.
Ah, that's for you baby.
Keep fire.
Ah, mzee wa dua, Tonyo Mbili, Fadhili Sheta, Biznenga Music. Ah, wachafue, wachafue, amesema watafua mtaa sio. Mwanangu Dennis, one.